Zambia TC, Kujimwaga. The Render Man is tied here, Africa. So, let's dance. Go!
Wanachezaje?
I feel the way you dancing.
Wanachezaje?
Africa stand up. Everybody say yeah.
Yeah.
Say whoa, whoa,
whoa, whoa.
Say yeah.
Yeah.
Say whoa, whoa,
whoa, whoa.
Shika kichwa mabega kiuno na migu.
Apo.
Nataka madada wote viuno viwe juu.
Kusha. Sungusha, 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 sungusha.
Kiduku style, kibega style, mabawa style, ngululu style, mangu mangu style, kisingeri style, sangolo style, malewa style, shololo style, azonto style, chikolobo style. Shoki style, Twitter style, White to style, everybody show their style. Style,
Kata yali, weka weka jipange.
Twende, say,
kibababab, tunacheza kibababab. Kimamamam, tunacheza kimamamam. Kibababab, tunacheza kibababab. Kimamamam. Tuna cheza kima mama
Kango foto
Eko tite Eko tite Eko tite Eko tite
Frego
Eko tite Eko tite Eko tite Eko tite
Ngala ngala te mama se kaka ka. Neli se modo Kanga se rabata No, no future Ngana gana tata masa Ngana gana good music Ganga skrako ta keskri Basita ramon